nigeriamix.com.
BB's Best Beats.
Oya nakoja pazuli. Wanangu nakoja pazuli. Oya nakoja pazuli. Yeah. Yeah, yeah. Pazuli. Oya nakoja pazuli.
You be lover my baby. Johnny kisi mwapa kwa bedi. Penzi tulipime kwa geji. Waumie mpaka wa dedi. Wengi ya wapendi kama pacha tunavyo spendi. Wali nitachizi mafegi. Nisikize dear, I'm here. Ani, yani, ani umependeza. Ani, ani, yani unaniweza. Ani, ani, yani unapendeza. Ani, yani, sinyu mchuzo pweza. Ani, yani, mwenyewe najiweza. Ani, yani, mbuna macho melegeza. Oh. Oya nakoja pazuli. Wanangu nakoja pazuli. Oya nakoja pazuli. Yeah. Yeah, yeah. Pazuli. Kini miss baby, call me, call me, call me. Oh baby, come in, come in, come in. Kini miss baby, call me, call me, call me. Oh baby, come in, come in, come in. Oh na na cheka.
Wanangu nakoja pazuli. Oya nakoja pazuli. Mwenzenu nakoja pazuli. Yeah. Yeah, yeah. Pazuli.
Wanangu nakoja pazuli. Oya nakoja pazuli. Mwenzenu nakoja pazuli. Yeah.
Yeah, yeah. Pazuli.
Take five now. Five now. Five now. Five now. Five now. Five now.